waxaan haystaa a
I have a dog.
Magaciisu waa Max.
His name is Max.
Max waa ayad saaxiib ah.
Max is a friendly dog.
Wuu qof u qalay inuu dooxdo.
He loves to play fetch.
Waxaan u soconaa beerta.
We go to the park.
Max wuu qodan.
Max runs fast.
Waxa uu dib u soo celinayaa kubadda.
He brings back the ball.
Waxaan tuurayaa kubadda.
I throw the ball.
Max ayaa qabta kubadda.
Max catches the ball.
Waxaan wada ciyaarno maalin kasta.
We play together every day.
Max waa saaxiibkayga ugu fiican.
Max is my best friend.
Waxaan aad u faraxsannahay.
We are very happy.
Ey, eyga dhagalaada.
My pet dog loves me.
Waan ka jecelahay eygahayga.
I love my dog.
Waxaan ku faraxsanahay beerta.
We are happy in the park.
Lily waxay ahayd gabarta yareed oo curious.
Lily was a curious young girl.
Hal maalin waxay khasab ku ahayd inay booqato dhakhtarka.
One day, she had to visit the doctor.
Waxay dareentay wax yar niyad.
She felt a little nervous.
Marka ay timaad xafiisku wuxuu ahaa mashquul.
When she arrived, the office was busy.
Waxay aragtay caruur kale oo sugaya.
She saw many other children waiting.
Ugu dambeyntii waxay ahayd fursadeeda.
Finally, it was her turn.
Dakhtarka ayaa khuseeyay iyada iyadoo leh dhoola cadayn.
The doctor greeted her with a smile.
Waxay dareentay inay ka nasraxan tahay hadda.
She felt more relaxed now.
Dakhtarku wuxuu weydiinayay caafimaadkeeda.
The doctor asked about her health.
Waxay baratay in cunto miraha iyo khudradu ay muhiim tahay.
She learned that eating fruits and vegetables is important.
Dhakha weerarka ayaa sidoo kale soo jeediyay in la cabo biyo ku filan.
The doctor also suggested to drink enough water.
Si xidiidsan, waxay ballanqaadeen inay raacaan talada la bixiyey.
Excitedly, she promised to follow the advice given.
Guriga agtiin Lily ayaa dareemay farxad.
On her way home, Lily felt happy.
Waxay ahayd mid faraxsan inay wadaagto waxa ay baratay.
She was excited to share what she learned.
Ansufati waa ciyaaryahan dhalinyaro leh karti oo ku jira FC Barcelona.
Ansu Fati is a talented young player at FC Barcelona.
Hawlgalkiisa dhawaan waxay muujinaysaa awoodeed weyn.
His recent performances have shown great potential.
Dadku waa rabaan si aragtiyaan si guulaysato.
People are eager to see him succeed.
Si kastaba waxaa jiray dhaawacyo carqaladeeyay horumarkiisa.
However, there have been injuries that hindered his progress.
Wakiilkiisu wuxuu ku adkaysanayaa in ay jiraan fursado badan oo hore.
His agent insists that there are many opportunities ahead.
Taageerayaasha Barcelona ayaa rajo weyn ka qaba mustaqbal ifaya Ansu.
Barcelona fans are hopeful for Ansu's bright future.
Naadiga wuxuu sii ahaanayaa mid rajo leh oo ku saabsan horumarkiisa.
The club remains optimistic about his development.
Qadmooyinku kaab ka duwan u kormeeyaan guulkiisa si dhow.
Scouts from various clubs are monitoring his progress closely.
Gabagab, mustaqbalka Ansu Fati wuxuu u eg yahay mid rajo leh.
In conclusion, Ansu Fati's future looks promising.
Ayaar El Alsira wuxuu ka tagay taageerayaasha kala qaybsan baraha bulshada.
The recent El Clasico match left fans divided on social media.
Taageerayaasha Barcelona waxay sheegteen in qaladaadka garsooruhu ay ku ridi doonaan ciyaarta.
Barcelona supporters claimed refereeing errors cost them the game.
Taageerayaasha Real Madrid ayaa ka jawaabay in garsooraha uu sameeyay go'aanno shaki leh.
Real Madrid fans countered that the referee made questionable decisions.
Xilli muran lagu xusi lahan oo lagu xisaabin Barcelona.
Contentious moments included a dubious penalty awarded to Barcelona.
Dacwadayaashu waxay doodayeen in kan ay xafladaha jid duminayaan daahirsanaanta isboortiga.
Critics argued that such officiating undermines the integrity of the sport.
Tani waxay kiciyay muran kulul oo ku saabsan madal kala gedisan.
This sparked heated debates across various platforms.
Xaalad haloo ah, kaar cas ah ayaa la siiyay ciyaaryahan muhiim ah.
In one instance, a controversial red card was issued to a key player.
Go'aamada noqoci afka ma guhunaya la.
Such decisions have long-lasting effects on both teams' fortunes.
dareemooyinku waxay sare u kaceen sida ciyaartoyda iyo taageerayaashu ay muujiyeen dhaleecayntooda.
Emotions ran high as players and fans displayed their frustrations.
Falanqaynta ka dambeysa ciyaarta ayaa muujisay kala duwanaansho daran oo ku saabsan xukunta.
Post-match analyses revealed stark discrepancies in officiating.
Tirada dadku waxay u arkeen in go'aannada garsooraha ay bedeli karaan natiijooyinka muhiimka.
Many felt that the referees' decisions could have altered crucial outcomes.
Marka boodka degan yahay, dooda ku xeeran ehda garsooraha waxay sii soconaysaa.
As the dust settles, the debate around referee bias continues.
Clippers waxay fulisay qorshe ciyaar dalaal ah oo ka tagay Nuggets oo jahwareersan.
The Clippers executed a brilliant game plan that left the Nuggets bewildered.
Labada kooxood ayaa muujiyay xirfad la aqbali karo, laakiin Clippersku waxay ka cunuqtay cadowgoodii si xirfadaysan.
Both teams displayed commendable skill, but the Clippers outmaneuvered their opponents masterfully.
Muuqashada Kawhi Leonard waxay ahayd wax aan waxba ka yarayn muuqaal cajiib ah, sida uu gacanta ugu hayay labadaba dhammaadka garoonka.
Kawhi Leonard's performance was nothing short of spectacular, as he dominated both ends of the court.
Difaaca uu ahaa mid ah, ka hortegayay isku day kasta oo Nuggets ay sameeyeen si ay u soo galaan qaabkooda.
His defense was staunch, thwarting any attempts the Nuggets made to penetrate their formation.
Paul George si joogtay isagoo timaruuq guudka, isagoo fuliya ciyaaraha daafaca ahun leh xirfad la yaab leh.
Paul George frequently found himself in impeccable positions, facilitating offensive plays with remarkable finesse.
Awood la'aanta Nuggets si ayayn qorshuhooda ay noqonayso mid muuqata inay u gudbinayaan ciyaarta.
The inability of the Nuggets to adjust their strategy became increasingly apparent throughout the game.
Waxay ahayd mid cad in Clippers ay ka faa'iidaysteen awooddooda difaaca iyaga oo qasbay isbeddelo xilliga muhiimka ah.
It was evident that the Clippers capitalized on their defensive prowess, forcing turnovers at crucial moments.
Marka ciyaarku socon waayay, farqiga dhiirigelinta ayaa noqday mid si weyn ugu muuqda.
As the game progressed, the disparity in motivation became increasingly pronounced.
Falanqaynka kadib ciyaarta ayaa daraafaha benchka Clippers la micnaysay, kaasoo muuqatay mid aan qiimo lahayn xil ah caasimidka muhiimka ah.
Post-game analyses credited the Clippers' bench depth, which proved invaluable during pivotal stretches.
Uguud ahaan, guushu waxay muujisay go'aanka iyo adkaysiga Clippers markii ay raadinayeen sharafka horyaalka.
Ultimately, the victory underscored the Clippers' determination and resilience as they sought championship glory.
Almina waxay ahayd gabar faraxsan.
Almina was a happy girl.
Waxay ku noolaayeen magaalo yar.
She lived in a small town.
Hal maalin waxay baabaday.
One day, she went missing.
Aabaheeda, Blent, aad ayuu u murugooday.
Her father, Bulent, was very sad.
Magaaladu waxay raadinaysaa Almina.
The town searched for Almina.
Dad badan ayaa caawinaya in ay raadiyaan iyada.
Many people helped look for her.
Qof walba waxay ka walwalsanayd iyada.
Everyone was worried about her.
Maalmooyin waa la soo dhaafay, laakiin Almina ma imaanayso gurigeeda.
Days passed, but Almina did not come home.
Bulshada waxay qabanqaabisay kulan.
The community held a meeting.
Waxay ka hadleen maqnaanshiyaha Almina.
They talked about Almina's disappearance.
Qof walba waxa uu samaynayay waxkooda ugu fiican si uu u helo iyada.
Everyone was doing their best to find her.
Qadarka Almina wuxuu ahaanayaa sir.
Almina's fate remains a mystery.